na na-arịta na ọ na-eme nne ewu taba ahụ akịrịka na mma atụba ọgụgụ ewuzie na a na-eme egbugbere ụka mma ọ darụ ha na egbugbere ya akịrịka chief uche ka anụ ọchịrị ọzọ nke abụọ na-arọ ndị zọgụ rara uche impost incorporation major distributor of stockfish Eza USL lọlọ lọla uche ka anụ osodie maku ezinne director raruche impost operation hosting usl chief bernard osigwe akuru uno member people's club of nigeria boston branch usl chief mike nwosu arụsị etu n'aka oke mmiri nke abụọ na ndị izu ọgụ attorney at law chief prisi chimezie ebune ogbuefia furukwe na nnewi boston usl chief innocent emeka okidi agwọrọ agwọrọ one of akaọkwa ọhamadike ndị igbo boston usl ịghara omenala mebe omenelu ụwa dọrọ n'ogo njọ mezie omenala dị nna go ka ihe dọrọ n'ogo mma ike ọkpọ okoro ụmụnna nwezi uwe akụwe n'ogwu ọkpara zụrụ ego obi ọma na ọdụ ụbụrụ emelụ ikpe eze ife ife nna kpasị ịlụ ike pụọ na ngwa dịru ụmụ oke ọbịa na chịna emelụ eze ife eze ife nna aka na-agbapụ ndị ogwesika ege ike eze mma ha na-eji na-akpọ mụ na chịna osike nzero eze omejiri na ọnịcha iwe nke oge abụ ọkụ ụgbọala mba nwaanyị ga n'ịgba ma ya bụ ndụ ọwa ọkụ ụgbọala mba nwaanyị ga n'ịgba ma ya bụ ndụ ọwa akịkpa ekwesị nri na nke adọrọ nri nara eze ka ọkụ mmadụ nweje n'ịba ndị ghara n'ihe abata ena ha ji ebe oji na olu nke mgbaga ha bụ m nke m mezu
nkechi ozi m
asị na ndị buru ebu na
ndị eze us adaka ibe ya
asị na ndị gbara akpa na ndị
agbara ọrụ chief matthew ibe
mgbe gbara ọsọ
ọchịchị ụlọ
obodo ayọ ka ndị nkọchara onwe m ọzọ atịgba mbụ na izuọgụ agahụ na agwa gbangwere n'igbo aki ọ gịnị ka ndị a na-eche
ichie mezuo nwoke oyi emesuo arụsị nwata aja asị ndụ ha bụrụ ndị a aka
ezo nere ike n'ọgbọ okwu esikwa ji ike n'ọgbọ
onye oji agụwa jezie bịa
okwu esikwa ji ike
n'ọgbọ ụgwe mgbe kere mkpa ike
ha okwu esikwa ji ike n'ọgbọ
ụka dike n'ọgwụ ekere mkpa na
ha okwu esikwa ji ike n'ọgbọ
okere bịa na-agbapụ ihu n'ọgbọ
okwu esikwa ji ike n'ọgbọ
okere bịa mụ na onye ndụ ga ebi
okwu esikwa ji ike n'ọgbọ
ihe ukwu dọhie agba okwu ka nna mbọ
okwu esikwa ji ike n'ọgbọ nwoke si n'aka ya n'ọjọ nwaanyị si n'aka ya n'ọjọ ogede si n'aka ya n'ọjọ ụmụazị si n'aka ya n'ọjọ sọ chineke mgbe onye aka ya n'ọjọ
na ndụrụ ọnwụ na-eme nwoke ezi ike na ị ga-agbara m aka ebe
aka ebe m ji si aka ya bụ onwe ịgba ndị ike mere mana aka ebe m ji si aka ya bụ onwe
ụmụ okoro dị ụdị gbapụ ihu n'ụbọ
aka ebe m ji si aka ya bụ onwe ịgba ndị ike mere mana aka ebe m ji si aka ya bụ onwe akebe mụ ji si aka ya bụ onwe ịgba ndị ike mere mana akebe mụ ji si aka ya bụ onwe
ụmụ okoro dị ụdị gbapụ ihu n'ụbọ
akebe
me bobo nda boka hona ntana ndezie nda mwa me totalia bide ki francis nda nyi boka fo nda zima na rondi zoko nda zoda mwa na kusa business man boston usa dike jeje mba na ni bo nda une ma kare onyo mwa bide amwe
as a president, I go for run this on customer court.
Cinema. Ahora no puedo cambiar.
I'm a man,
I'm a man,
I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm